ni wenge. Ukakusanya chokora, kuanzisha genge ni genge. Nasikia mrefuta bange na unga, sembe ni sembe. Pola mkafanye kilimo, mkashike jembe ni jembe. Na wapiga ambakati na gusa mpaka kongosho. Nipo na wewe leo, fupi kandizi kiposho. Na una mziki umekushinda, nenda kafune korosho. Baba hechi ndefu nyingi, hana posho. Tangu stala ameondoka, umechoka mifuko down. Kajala na V8 unakwenda kumuonga clown. Kwa tamaa zako Angela umesha mvua gauli. Sema mtaenda India, mbona bado mpo town? Mameneja wapanda boda tulikutana njiani. Wamepanda mshikaki, chopa na mjeluman. Hayasa na washata, va ulichosaula. Usioneshe kibamia, va ulichosaula. Amekushinda chui kwa simba la haula. Unanuka jasho kali, uwezi mpata Paula.
Come on, Mavi. 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 Come on, Mavi.
Kichwa cha habari kinasema Hamo apata muhaho. Ahaha.
Sound boy.